Dangerous collaboration. Kebo Zambia. Akwapula chanyo anicho. Neine pano. Dile tupa kwa Zambia. Jenlo kanene. Cheki visa utu.
Niwebo winde na lava. Jagwaba na upi. Niwebo winde na temwa. Jagwaba na upi. Niwebo winde na lava. Jagwaba na upi. Niwebo winde na temwa. Jagwaba na upi. Jima wanga unadenga. Selu zanga unadenga. Niwebo, niwebo weka vye. Kumutima wanji.
Vera munga papita ine mayezi ya mbingi. Kati iwe ulipo ine sini mawala ine. Umani sunga buino ine sini mawala ine. Pari iwe baby ninga paye nkalamu. Pari iwe baby ninga kweze kelupini. Walishiba emu mperila ichitemu ikochiove. Mani pasa yonse sima kufika na kutaine.
Niwebo winde na lava, jagwaba na upi. Niwebo winde na temwa, jagwaba na upi. Niwebo winde na lava, jagwaba na upi. Niwebo winde na temwa, jagwaba na upi.
Chianu yupamena hakangi wakusebenza kuchito. Difusa kondi unamuika muka botolo. Olo ni chikondi cha zona. Ndaba kukonda kuimpa kulipe chikondi cha so. Chakuti kulipe kukumbi la menangu. Kwa machabe iwe semeki tuuze ni tizime feba family. Kapena munamu miangu tisa uyumbare alumanda. Nae kubiri mawi umundu watu shua chikondi cha nyuani. Uyambe kusebenza salurimi. Kukamba kamba kayanga tisemeki muka mwalira zati ambako bode viewing uyu. Ndaba tuamba kukala wale tifeba family. Ndaba anakuchitani maninga understand. Oke okay, naimwe semeki mulimo kani ochiti waso understand. Anyways tunga ngenere leba family. Ndiye love.
Niwebo winde na lava, jagwaba na upi. Niwebo winde na temwa, jagwaba na upi. Niwebo winde na lava.
Jima wanga unadenga.